ngihambile laphana after sesizizuthi kulento enje siyenzakele safika zathola ukuthi basesibhedlela se-St Luke's. Uma sifika khona basibuza ukuthi singobani, ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho-ke ngabuza ukuthi ngabe kukhona ukuthembisayo yini ku-right. Hhayi, unesi wakhona ngathi hhayi wathula wase asambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona, wathi hlalani lapha. Sahlala, wathi udoctor uyeza uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade, basebethi ngenani ngapha, basilethela izitulo ezo-3. Basebethi hayi hlalani lapha sikhulumeni lani. Basiqala basitshela kakhulu ngobrema ukuthi ulimele, unqamukela lapha unyawo lulodwa. Then basamthunga kodwa uyakhuluma wadwada. So ngazitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngobrema, kusho ukuthi nguye olimele kakhulu. Sithe seqedile sesitike hhayi uyaxolisa kwi-LVC, akakwazanga ukuphila. Ngamanye amazwi ukuthi i-LVC usesishiyile ma-eli. Hhayi, yikho lokhu abantshele khona. Ngase ngicela ukubona laba abanye athokthi balimele kakhulu, oputhununu nabo John Master balimele impela. But uputhununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo no-Brema sebebaletha empilo. So ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengoba beabantu nabo benemdeni, I think imdeni izobe isinazisa ukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo nokuthi basithathe besibonisa uma-eli ndawo eselayide eselele khona. Basinika-ke izinto zakhe de ezithwele, ifoni esiyithethe ngakama-eli nekabrema neka-John Master i-L3 lana. Amanye I think wakuthiwa de bekwesinye isibhedlela ekuqaleni shuthi amafoni abo siwatholanga. So lapho esinakho amafoni awu-3 nesipantshi nelayisensi yakhe. So hayi, kunzima bantu bakithi. Kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo, ngoba uMaviri lo cha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu, ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye, kodwa-ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho elikuzwileyo ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga kube yiqiniso, kodwa-ke asiqineni ngemthandazo sincedisa abafowethu laba belulame. Kodwa-ke hhayi, uma-eli enu ulimele noma nje sethule, kodwa hhayi ulimele, ulimele bantu bakithi. Yikho kona lokho kuphele engakusho. Okuningi nokuningi I think imdeni izobe isinazisa lokho okukhona. Ngizokuhambisa emdenini wakubo kusasa, ngizovuka ngekhona kwamagabela